Unit 1, Dialogue 3. After leaving the port authorities, the visitors encounter a middle-aged man who offers them his services as a taxi driver.
Shikamo mzee.
Marahaba. Hamjambo.
Hatujambo. Na wewe bwana, hujambo?
Sijambo. Habari za safari?
Nzuri tu. Jina lako nani?
Jina langu Athumani. Karibuni.
Asante.
Habari za kazi?
Njema.
Je, yeah, unafanya kazi gani?
Ninafanya kazi ya kuendesha taxi.
Tunahitaji taxi. Tunakwenda hotelini.
Njooni basi.